Exclusive from CMK Music Promo.com.
You missed that feel. Drive my name. Parana. Body shop yamafi. Oh, na na ni. Body shop yamafi. Body shop yamafi.
Mr. Zex, baby. Echo la pienga bacha. Zange kotola na kwacha. Padufio bunangani mubi. Pushe kweba kunila mu mafia. 3 days ukwa bula shawa.
Ameshita pari panganda. Na sopo tapari panganda. Mukwenda fio kwa bula bamba. Tuare penda jama sizoni. Ukulia wino mango nga ya tampa.
Kimwe ama suku.
Makandoro ea vifio zapa. Ala tele awembe. Ukwendo lelunga mu mapa.
Yo, what are you doing?